na bufumbo na bazadde bombalabe n'omutwalo gwabwe nguba we enkoko y'omukonju muwe kkiriza nkwanjule munnange osaana bufumbo muwala 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 genda nirira nze nina kyeŋŋamba tambulire mu byalo ne mu bibuga naye sirabanga yakukira muwala muwala genda nirira nze nina byeŋŋamba tambulire mu byalo ne mu bibuga naye sirabanga yakukira bannange mukama mwebaza okumpa omuwala ow'empisa ate nga nange nina empisa ono omuwala yatendekwa ono omuwala yatuzibwa ono omuwala tamanyi kuyomba ono omuwala tamanyi kulwana kansanyukengemu olwekyo sirabanga yakukira muwala muwala genda nirira nze nina byeŋŋamba tambulire mu byalo ne mu bibuga naye sirabanga yakukira oniyezakizipulowo alemukaloniveya oda kristu kakinimeki tagitirikosikikube n'olunaku sirulabangako amazima sirufunangako ensonga zange zonna 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 amazima ga katonda mukama azikoze omulungi mufunye ono yasaana embaga omulungi mufunye ono yasaana embaga bebijo bebijo oluddewo jukira gw'oli besitimani engini ya juma sikwerabidde bana baza naye mugambe banange mujje tukime omukole banange mujje tukime omukazi muwala muwala genda nirira nze nina kyeŋŋamba tambulire mu byalo ne mu bibuga naye sirabanga yakukira muwala muwala genda nirira nze nina byeŋŋamba tambulire mu byalo ne mu bibuga naye sirabanga yakukira muwala muwala genda nirira nze nina kyeŋŋamba tambulire mu byalo ne mu bibuga naye sirabanga yakukira muwala muwala genda nirira nze nina byeŋŋamba tambulire mu byalo ne mu bibuga.